arambwira nti ndagukeneye, hari ikintu nshaka ko tuganira. Hari amakeya nkeneye nawe ukaba ukeneye. Yanyumvishe vuba, birimo Imana byose birakunda. Njye nkunda filime cyane, we akayanga kubi. Akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere, ariko haba harimo Mani yavuzwe cyane, ngira ngo yari yababwiye. Mani yahagera akaza vuba vuba ati aticara nkure ku mukinnyi duheruka kugura. Kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda. Bimaranye imyaka na Tom 12, ariko muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda, sinzi ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, nge nayicaramo nkakunda indirimbo, we agakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye, agakubitamo amakuru. Kanoneho ndamubaza nti jyewe mbona uruha cyane, nti jyewe numva ugiye ubanza ukumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. Noneho aransubiza ati jyewe burya indirimbo ni akazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse ahantu hafite n'impano nziza y'ubuhanzi. Ndamwana uzi ko ari byo. Ati jyewe ndikumva indirimbo ntangira kumvaho ibyuma bihengamye, mastering n'iki. Ati rimwe na rimwe heta njya no muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari ko amakuru aranduhura, mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza, iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero sintuma nagera mu modoka, mbona tunguka hari nagezemo nakubisemo amakuru. Kugira ngo bimuruhuraho rero, nize ko communication si ngombwa ko mwicara muri restaurant, si ngombwa mu cyumba, ahantu ariho hose mwaganira, kandi ikintu kibubaka kiborohereza.